bathetange kamalam bahlelinge kamalam bayateta bayateta bathetango bomiba bahleka ngentloni zam bayathetha bazintoni bahambela phakude bothetha kude kuse bazintoni dimhle Dintombi enesitima Ndihambela phezulu ndimhle Dintombi enesitima Ndihambela phezulu ndimhle Dintombi enesitima Ndihambela phezulu Ayatheta Oakunetukala Abantu balomhlaba Ayatheta Ndihambela phezulu ndimhle ndiyintombi enesitima ndihambela phezulu ndimhle ndiyintombi enesitima ndihambela phezulu Bahambela pakude Botheta kude kuse bazintoni